Jesus, my boss.
Zambia.
God's icon.
We can push them on up. Uncle Bad Johnny West. The boss.
The wonder what you want.
Mama, who the most speaker? Who the love most speaker? Ya go pa chance bine.
Basali.
Let's go get the patina.
Zemba jamali to ikwani jivonyi na mali. Bona December jamali to ikwani jivonyi na mali. Bono madibanga mali to akwani jivonyi na mali. Bona magogonga mali to ikwani jivonyi na mali.
Zelanga mbwasumbula, maketia watira tumbula, wapwenega menso watumbula, la mojo wandipedia mixa, wapopoga muga hipusta, DJ la shibiti wa mixa, simunyo nolanga ya mujisa, kisemba iandaga duda, noti kukala mutu buda, ketega botu ya botangula, uvote mevonda ipandula.
Zemba njamali to ikwani shigonyi na mali, wana disemba njamali to ikwani shigonyi na mali. Bolo matibanga mali, to akwani shikonyi na mali we. Bona magogonga mali, to jikwani shikonyi na mali.
Shikonyi na mali wa vile.
Pashanko, Madam White, you move into Yemen. Bana food, Ola.
Uli love most speaker, Mama Ule most speaker. Vene DJ Trofuaya, Nine Tumbia Gasugo, Alola DJ Kankos, Kashimani the Boys.
Mungu anafuatilia. Kwa chance bine. Alola. Ni mawa. Aski doni ye guy. Na mga isi ya silimu. Alola life for chance. Igo sapula ya nyimbo. Alola lo busy.